Phone Music Worldwide.
Please.
LGSwagmusic.com.
King Joe.
Shiva ichilenga gana kwa tamailo kano shote fwa ishafi shile safi from one no kufika sate dene wine pa kubomba I promise yunga labo mbishafi so na shena pa kuisa fwa ishafi shile safi wele no wacha de in de out fwa ishafi shile safi epondi nangule ndi out fwa ishafi shile safi so na ine pa kubomba I promise yunga labo mbishafi na shena pa kuisa fwa ishafi shile safi
nina dream yonka lako bossy. Noti daily upanga malosi nakana vuku mwache bozi nikakwate magelo ni 40 nanga wayu funo ni kontolola uzadabwa na bwela kujombolola crown na bwela kupokolola devo ndi waluza sunga ni kontolola making moves niggas catching feelings what's the deal stop acting so real doing good in my own way zingina from 1 to Saturday no doubt moments mudala ise bineni ndalama ichinsunga nikakwama ati kushku gwanshi wanama
Shaishiva ichilenga gana kwa tamailo kano shote fwa ishafi shile safi from one no kufika sate dene wine pa kubomba I promise yunga labo mbishafi so na shena pa kuisa fwa ishafi shile safi wele no wacha de in de out fwa ishafi shile safi epondi nangule ndi out fwa ishafi shile safi so na ine pa kubomba I promise yunga labo mbishafi na shena pa kuisa fwa ishafi shile safi Satana la foyo kunchinga ne mwine nde pepeka six figure I'm on a benzi muyaji but my gene I'm still a built nigga I'm a gangsta shibomba na shisha no dozi mba jose nda chesha pete shile sangalone shopping sana bandi fe alone night dengila monaka bomba storytelling ama twitter ya bomba daikebela ne mwine shilomba ansa mukonse na patumba never fall never fall Bernard I'll fall maybe ni we someone from the sticker shaka pangole fa kutwa sticker Shaishiva ichilenga gana kwa tamailo kano shote fwa ishafi shile safi from one no kufika sate dene wine pa kubomba I promise yunga labo mbishafi so na shena pa kuisa fwa ishafi shile safi wele no wacha de in de out fwa ishafi shile safi epondi nangule ndi out fwa ishafi shile safi so na ine pa kubomba I promise yunga labo mbishafi na shena pa kuisa fwa ishafi shile safi Shaishiva ichilenga gana kwa tamailo kano shote fwa ishafi shile safi from one no kufika sate dene wine pa kubomba I promise yunga labo mbishafi so na shena pa kuisa fwa ishafi shile safi wele no wacha de in de out fwa ishafi shile safi epondi nangule ndi out fwa ishafi shile safi so na ine pa kubomba I promise yunga labo mbishafi na shena pa kuisa fwa ishafi shile
Factory X4 Music
LGSwagmusic.com
Worldwide.